ninge waremi isi isi nibyuzu yemo byose nyuma yibyo byose fatu mukungugu isi ndire meru muntu namure myemo kunze urutesha ibindi biremwa muhano kugira ishusho yanjye ariko kubwo kwifuza kw'amaso ye arangomera itandukanya n'ubwiza bwanjye arigendera
umva imirindi y'Uwiteka aragushaka yewe yewe umva arabaza mwana
Shoboka
umva imirindi